career. Najua we ni hustler, so Buddha joy is here. But since you're all here, nime grow na ile kizazi ya no fear. Hakuna jani kuje kwa mlango wako kukubishia. So sai, nipate tu ganji mente share. Nipate ganji mente share, Buddha. Nipate ganji mente share. Mzae, ndo nimeanza job 2 days ago. Na track ni safe, ndo ningie ndani slando. Nili bribe nipate job jo, through kimchango. Mother ni msick, ako pale dando. Sijapanda mat ni safe, ndo nimbaye dawa. Hoping manze, vitu zitakuwa sawa. So, niwache ganji mente share. Please manzo, niwache ganji mente share. Kila mtu ana shida na yako staki kusikia. Ata ukini show nini, si ati nitasusia. Imagine, haikuwa iye yangu career. Vile unanicheki hapa nina degree ya engineer.
Wife and a fool, na mtu wipi ya ni msick. Ile pina konayo manzi muda muulia. Usini sumbue, nikisaka makoboli. Nifile 844 imetupiga mandole. Nipatie tu ganji buda mine shia. Nipatie ganji mine shia. Nipatie ganji mine shia.
Bro, tumegrow from the same struggles. Kumekuwa pia na wagondi kwa my sample.
Usinite mgondi buda.
Iza siku manisha kuita hivyo. The more unatumia hii kitu unakaribisha kifu. Nikona punch hapo, labda nikupe kiso. Kwa sae noche tui ganji minda ishia. Noche tui ganji minda ishia. Noche tui ganji minda ishia.
Oya, oya Buddha. Buddha wacho fala. But unajua maparo wali spendo sana. Ilifika point mina wao tukako sana. I'm depressed bana. Nimona asara iyo doya chuo. Wangeni peni fungwe biashara. Irony ni my dropouts nyo madosi. Mina degree angu sina msosi. Buddha, nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na ganji.
Nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na ganji.
Buddha, nipatie ganji mina ishia.
Najua nani yako na gun pia nani yako na njora. Lakini nime decide vile future nitaichora. Wejua kwanza I'm the only son. Nime raziwa na single mom. At least ni mfraishi ya pone. Niache tu mom. Niache tu iganja minta shia. Sitasema niache tu ganja minta shia.
Itabidi nime decide.
Niache tu ganja minta shia.
Itabidi nime decide. Buddha pole bro. Hosi ya mtoi, wanangoja pale do. The government ndio naangaisha. Na, nilini, anga inaisha. Wacha mtoi ya leave madhako ashaona maisha. Lazima to choose, hata kama na chachisha. It was nice while it lasted.